Nshuti z'ijwi rya Amerika ndabashuhuje cyane uyu munsi tugize amahirwe yo kubona Bwana Bayingana Aimable ni perezida w'ishyirahamwe ry'imikino y'amagare mu Rwanda turi kumwe n'abasore babiri tugiye gufatanya kumenya iby'amagare mu Rwanda aho biva intera bimaze kugeraho n'intumbero iri imbere ntabatindiye rero Bwana Bayingana Aimable muraho murakomeye
muraho neza kamiriri
amakuru yanyu saho ngaho
amakuru yacu ni meza rwose
umwaka mushya muhire kandi
kwese hamwe twese hamwe
nuko Sibomana Dieudonné nawe umwaka mushya muhire uraho
muraho murakomeye
amakuru
ni meza na Eva Bayingana ndamushuje
nange ndagushuje Sibomana
niko se Siboma watubwira aho uri wowe
ndi hano mu gihe wa Kigali abamerere yaho bita ku gisozi
ubusanzwe ukora iki
ubusanzwe ushakisha nakazi ngiraga afoke gahoraho
imibereho sukumva imeze ite imibereho ukabona imeze ite
imibereho muri Kigali ni ukwihangana amafaranga nayo ntaboneka neza ariko niyo habonetse n'uturimo ntago ariko atundi tuba turamara igihe kinini umuntu akaba yakomeza akabaho mu bwo buryo
nuko turi kumwe na Munyabarame Ezekiel we urahura kandi n'umwaka mushya muhire
yego ndaho ndakomeye kandi tusangire
nuko nawe watubwira muri make aho uri n'icyo ukora
bo mperereye mu karere ka Karongi
yego
mu gihugu cy'u Rwanda nyine
yego
mu murenge wa Gishita aho bita mu kagari ka Ngoma hazwi ku izina ku bitaro bya Mugonero ubundi nkaba mu kazi kanjye gasanzwe ndo mufundi ndubaka nyine muri make
ubu ngubu uzarikira ko ufite muri iyi minsi
iyi minsi ndagifite rwose gishyushye
noneho uhita ufatiraho utubarize Bayingana Aimable akabazo waba ufite ku by'amagare
bo mbere na mbere mbanje kumusuhuza kandi mbashimira yuko munaduhuje n'umutoza werekeranye n'ibijyanye n'isiganwa ry'amagare
ni perezida w'ishyirahamwe ntabwo ari umutoza
yego perezida w'ishyirahamwe kandi nanamusuhuza nyine kugira ngo akomereze aho ngaho mu buyobozi bwiwe
nange ndagushuhuje Bwana Munyabarame
yego murakoze bo cyo nabashimira cyo cya mbere ni ibijyanye n'uburyo mwagize mu kugira ubufasha muha abakinnyi bacu b'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye n'isiganwa ry'amagare bakabasha gutsinda ariko noneho nkaba ngira ngo mbaze ahari nk'ikibazo cya mbere ese ko abakinnyi bacu cyangwa se urwo rubyiruko rwacu rubasha gusiganwa mu by'amagare bagatsinda ko ahari imyaka yabo iri igenda isatira mu gusaza kwabo cyangwa se ingufu zigabanuka mwaba muteganya iki kugira ngo uyu mukino urusheho gutera imbere kandi unahabwe imbaraga
urakoze bwa mbere na mbere nuko ahubwo uyu mukino wacu mu Rwanda ntabwo ari umukino mu rwego mpuzamahanga umaze igihe kirekire cyane ku buryo ubungubu abakinnyi bacu ba na abakinnyi bafite cyane cyane hagati y'imyaka 20 na 25 turacyafite rero igihe kirekire cyo gukina uwo mukino nabo ngabo baracyafite igihe kirekire cyo gukomeza gutsinda kuko muri uyu mukino umushobora no kuwukina akageza ku myaka 40 agikomeye agitsinda urumva rero ko tugifite igihe kirekire uretse ko tunakomeza gushakisha abafite impano bakiri batoya kugira ngo nabo bazamuke bagere ikirenge mu cyabo bakuru babo ni ukuvuga ngo dufite gahunda ndende yo gukomeza kuwuteza imbere mu gihugu hose
niko se Aimable ko muvuga ko mu rwego mpuzamahanga u Rwanda rumaze igihe gito yarwinjiyemo mwatubwira ni kuva ryari mbese duhere na mbere ishyirahamwe ry'amagare rimaze igihe kingana iki rigeze noneho ku rwego mpuzamahanga kuva igihe kingana iki mbese hashize igihe kingana iki
ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda ryagiyeho kuva muri mu gihumbi kimwe magana cyenda 76 noneho Tour du Rwanda navuga nka siporo nk'isiganwa navuga rya mbere mu Rwanda ryatangiye muri 1988 ariko ari isiganwa mbere na mbere ryabanje guhuza Abanyarwanda hanyuma rikazajya rihuza Abanyarwanda n'abandi baturutse mu bihugu duturanye kurishyira rero kuri gahunda mpuzamahanga ryatangiye bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2009 aho Tour du Rwanda ryagiye kuri kalendari mpuzamahanga ku buryo ibihugu bya kure byo muri Afurika no hanze yayo byashobora kuza gusiganwa muri Tour du Rwanda bikabona amanota atuma babona na za kalifikasiyo zituma bajya muri za Jeux Olympiques ni ukuvuga rero yuko Tour du Rwanda kuva 2009 aribwo navuga ko ari umukino uri kuri kalendari mpuzamahanga ho abakomeye cyane ba mbere muri Afrika baza kuhatanira kugira ngo bashobore kuba babona amanota atuma bajya no muri sinzi ukuntu nabyita ariko ku rutonde mpuzamahanga.
Kuza mu Rwanda yego abanyamahanga nabo bakaza guhiganwa mu Rwanda ariko n'abanyarwanda bajya guhiganwa hanze, none se abanyarwanda bo batangiye kujya gukina hanze bahiganwa n'abanyamahanga ryari?
Abanyarwanda batangiye kujya hanze guhiganwa n'abanyamahanga mu mwaka w'2007 n'urumva ko atari kera ku buryo bamwe mu bakina Tour du Rwanda uyu mwaka aribo batangiye. Ntabwo rero hashize igihe kirekire, ubu ngubu rero twitabira amashanwa mpuzamahanga akaba ari nayo mpamvu umwaka w'2012 bwa mbere nyine umukinnyi wacu w'umukino w'amagare yabonye itike yo kujya mu mukino wa Olympique yabereye London. Ntabwo rero bimaze igihe kirekire, nakubwira ko twatangiye no kugira abaprofessionnel no kuvuga ababigize umwuga mu makipe akomeye cyane yo mu mahanga.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, turimo kuvugana ibya siporo y'amagare mu Rwanda. Turi kumwe rero na president w'ishyirahamwe ry'amagare Bayingana Aimable, niwe mushyitsi mukuru wacu. Turi kumwe kandi na Sibomana Dieudonne. Dieudonne we nawe harakabazo ufite?
Akabazo ndagafite.
Yego.
Ndagira mwibarize. Amasiganwa haba mu Rwanda, haba no muri Afrika araba u Rwanda rukitabira. None nk'umuyobozi uhagarariye Ferwasi mu Rwanda nagira mwibarize. None nyuma y'amarushanwa abakinnyi baba bamaze kumenyekana, bamwe bandikishije n'amazina. Ese nta makipe ku rwego rw'isi bashobora kuba babashakira ko nyuma y'amarushanwa abakinnyi baba baritabiriye Tour du Rwanda cyangwa se Tour zindi zibazabereye no hanze ko nyuma yaho amazina tutongera kuyumva?
Nk'uko nakubwiye abakinnyi bacu baracyari bato, ntabwo bari bamenyekana cyane mu mahanga, ariko ni ibintu bigenda byubakwa buhoro buhoro. Natanga nk'urugero nk'umukinnyi watsinze Tour du Rwanda uyu mwaka Valens Ndayisenga, ubu ngubu ku rutonde rwa Afrika ari ku mwanya wa gatandatu n'abandi bagenda bakurikiraho. Ubwo rero kuba yaratsinze Tour du Rwanda ntabwo bihagije gusa, birasaba yuko tuzakomeza kumwuka kugira ngo atsinde n'andi masiganwa yo hanze y'u Rwanda, kandi dufite icyizere ko bizashoboka we na bagenzi be. Aho rero niho bagenda babonera bakavuga bati umuntu watsinze Tour du Rwanda akaba yatsinze n'isiganwa rinini ryo hanze cyangwa se n'ibyiciro by'amasiganwa, kuko mu isiganwa harimo ibyiciro byinshi. Ubwo niko bazagenda babona, ariko mfite icyizere yuko bashobora kuzababona rwose bakabatwara nk'uko batwaye n'uwitwa Adrien Niyonshuti, ubu ngubu uri mu ikipe ya Kubeka yo muri South Africa, muri Afrika y'Epfo, ikaba yaratumiwe umwaka gukina Tour de France. Nibaza ko ni ibintu bigenda biza buhoro buhoro, urebye ko twatangiye hari intambwe igenda iterwa buri mwaka, ku buryo nizera ko nabo ngabo bandi bakiri n'abato rwose mu myaka itanu tuzatumaze kugira benshi mu makipe akomeye cyane yo hanze.
Niko se bayingana? Yego, komeza Dieudonne.
None ubu ni nk'abakipe, ni nk'abakinnyi bangahe mumaze kubonera amakipe?
Navugaga yuko uwo tumaze kubonera ikipe hanze n'umwe, ni Adrien Niyonshuti niwe wenyine ubu ngubu ukora kariyeri ya professionnel hanze. Ariko nkavuga nti n'abandi kubera ko bakiri bato cyane kandi bagenda bigaragaza, ubona ko bafite imbaraga, nibakomeza gutsinda, nibakomeza nk'aho ubungubu bageze bigakomeza gutya, nibaza ko amakipe yo hanze azabona akaba yabatwara akaba bakomeza nyine kariyeri nini ya giprofesiyoneli.
Niko se bayingana, nka Niyonshuti nawe ubungubu wabigize umwuga, mwavuze ko Valens wafite umwanya wa gatandatu muri Afrika, Niyonshuti wafite umwanya wa kangahe ubungubu?
Niyonshuti ntabwo ubungubu gikinira muri Afrika, nubwo akinira ikipe yo muri Afrika y'Epfo yitwa Kubeka. Ubu ngubu ni ikipe iri Burayi, ikinira mu bihugu by'i Burayi, cyane cyane ko bari barimo kwimenyekanisha kugira ngo babe batumirwa mu marushanwa ayo bita professionnel mu rwego rwa mbere. Ni ukuvuga ngo ya makipe ashobora kujya muri za Tour de France cyangwa se ibyo bita Giro yo muri Butaliyani cyangwa Vuelta yo muri mu gihugu cya Espagne. Ntabwo rero yagize amarushanwa menshi yo muri Afrika ku buryo mu rutonde rwo muri Afrika yakwigaragazamo, niyo mpamvu atagaragara ku mwanya w'imbere nk'uwa Valens. Valens kubagaragara nuko we yagiye akinira amarushanwa menshi muri Afrika.
Naho se ubundi mu Rwanda we bayingana uyobora federation, kandi bivuga urugaga, none se ni urugaga hari amakipe ari mu Rwanda usibye ikipe y'igihugu?
Yego, abakinnyi bose bafite amakipe baturukamo dufite amakipe mu mpande zose z'u Rwanda, dufite amakipe abiri Burasirazuba, ikipe ya Rwamagana, ikipe ya Kiramuruzi, dufite ikipe ya Rubavu, dufite ya Huye, dufite amakipe abiri mu mujyi wa Kigali. Ni ukuvuga ngo ayo yose niyo agize federasiyo. Federasiyo nyine urwo rwaga rwa siporo y'amagare mu Rwanda. Abo bakinnyi bose rero ubundi mbere y'uko babahitamo kugira ngo bajye mu ikipe y'igihugu, baba baturuka muri ayo makipe nyine ari mu mpande zose z'igihugu.
Ariko ni amakipe atarabigize umwuga, bo ni abamateri.
Ni amakipe atarabigize umwuga, ni nako bimeze kuko ntabwo turagira amakipe yabigize umwuga. Nyirango siporo yo muri Afurika urabizi, ababigize umwuga usanga atari benshi. Ariko abagiye bigaragaza mu marushanwa dukoresha, kuko hari amarushanwa menshi dukoresha mu gihugu, ni naho nyine tubonera abo ngabo bafite impano kurusha abandi, bafite imbaraga kurusha abandi, ni nabo duhitamo tukabashyira mu kigo. Kuko dufite ikigo, navuga ko ari nacyo cya mbere muri Afurika gikomeye cy'umukino w'amagare, akaba ariho noneho tukomeza kubakurikirana umunsi ku munsi. Ubungubu ni naho bari, n'ubungubu tuvugana abo bakinnyi bo mu makipe y'igihugu, ayo ngayo akina za Tour du Rwanda cyangwa se Seruki Rwanda hanze, niho tubatoreza.
Icyo kigo kiri hehe?
Icyo kigo kiri Musanze, kitwa Africa Rising Cycling Center. Kikaba ari ikigo twumva ko kubera yuko no muri akarere nta handi kiri, twafasha n'ibindi bihugu kuko byo biracyari inyuma cyane mu mukino w'amagare, bakaba baza kuhitoreza. Nk'ubu ngubu tuvugana ikipe y'igihugu cya Congo Brazzaville niho irimo kwitoreza kugira ngo bazajye mu mikino ya Afurika izabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu kwezi kwa kabiri.
Turabigarukaho gahunda mwimirije imbere. Nshuti zacu, nagira ngo mbabwire gusa ko turimo kuganira ku marushanwa y'amagare, ku mibereho y'umukino w'amagare mu Rwanda. Turi kumwe rero na president w'ishyirahamwe ry'amagare Bayingana Aimable. Hanyuma mu basore turi gufatanya harimo Munyangabe Munyabarame, mumbabarire. Turi kumwe na Munyabarame Ezekiel. Ezekiel, wowe nawe wabaza kindi kibazo?
Bo, nagira ngo mbaze, bavuze uturere amakipe aherereyemo avamo ikipe y'igihugu, ariko nagira ngo mbaze nyakubahwa perezida wa federasiyo, ese habura iki kugira ngo bibashe kugera mu ntara hafi ya zose z'igihugu, kuko hari urubyiruko rutandukanye kandi rukora uwo murimo. Habura iki kugira ngo ayo maekipe abe yagera mu ntara zose? Kandi ikindi kibazo, habura iki kugira ngo ayo maekipe yo mu ntara abe amaekipe ahoraho, cyangwa se navuga ko wenda yaba azwi kurusha uko yaba azwi ubungubu? Kuko bavuze ko ni nk'amaekipe agerageza, abantu bagerageza kwigaragariza munono bakavamo bajya muri ekipe y'igihugu. Avuga nti hakagombye kubaho amaekipe y'uturere cyangwa se y'intara abazwi ku buryo buhamye.
Ikibura ahanini navuga yuko ari umuco w'iyo siporo. Turacya abanyarwanda benshi uracyabona ko siporo akenshi bitaho, usanga akenshi ari umupira w'amaguru, usanga ari za basket, volleyball. Umukino w'amagare rero ubona utaragiye utera imbere cyane, ngira ngo nkuko nahoze mbivuga ni muri iyi myaka yavuba. Nkaba nibaza ko uko ugenda utera imbere, ngira ngo n'ahandi hose uzagenda uhagera. Turagerageza gukangurira uturere dutandukanye kugira ngo natwo dutangire dushyiremo imbaraga, kuko byagaragaye yuko abantu nk'abanyarwanda bari mu misozi miremire bashobora kuba abantu bakomeye cyane mu mukino w'amagare, nk'uko mubizi nk'abirukanka muri za Kenya n'ahandi. Nkaba nibaza rero yuko n'utundi turere tuzagenda tubishyiramo imbaraga, kandi byatangiye. Nk'ubu ngubu ku cyumweru akarere ka Gisagara nako kashyizeho gahunda yo kugira ngo katangire kareyo abakinnyi bafite impano, tuzaba duhari kugira ngo tubashyigikire. Hari n'utundi turere twambwiye ko twifuza kubikora. Nkaba nibaza yuko ari ibintu bizagenda byubakwa buhoro buhoro, uko abantu bazagenda bagira uwo muco wo kumenya uwo mukino.
Iri ni ijwi rya Amerika. Sibo Manadio Donne, nawe wabaza?
Nange namubaza. None bana Bayingana, nagira mwibariza.
Ndakumva.
Hari ubwo Gisagara hateguwe irushanwa ryo kureba abana bafite impano y'amagare y'ubumenyi bwo gutwara ku magare.
Yego.
Nyuma yo kuba iryo rushanwa ryarabaye, hakozwe ikiko? Nta yandi makuru twaje kumenya nyuma.
Iryo rushanwa ntabwo riraba, rizaba kuri iki cyumweru ku itariki 25. Ubwo ni ukuvuga ngo abazaba bigaragaje bafite impano, bazaba barushije abandi, nibo bazashyiramo imbaraga kugira ngo barebe uko bakomeza kubazamura, kubashyigikira, kubashakira amagare ya siporo gutyo nagisagara itangire iteze imbere umukino w'amagare. Ntabwo biraba rero navugaga ibizaba muri iyi minsi yavu.
Sibomana, sinzi nibwo ashaka kubaza nyuma yari yazenguruka ry'u Rwanda, Tour du Rwanda, nimba ari byo wavugaga ko nta yandi makuru mwigeze mumenya yisiganwa ry'amagare y'abasore b'u Rwanda, nibyo wavugaga? None bayingana kuko ndibuka ko twavuganye bari abasore bari mu Misiri, hari icyo wababwiraho, hari icyo wasobanuraho Sibomana?
Ego, icyo namusobanuraho nuko dufite gahunda yuko buri kwezi tuzajya dukora isiganwa, guhera mu kwezi kwa kabiri dufite nabikorera ubona ko babishishikariye, kuko urumva ni umukino ujya mu baturage kandi abaturage benshi baza kureba. Nkaba numva mu kwezi kwa kabiri tuzatangira kugira ngo dukore amasiganwa, dufite gahunda y'amasiganwa 10 mu gihugu ku buryo azagira mu gihugu hose. Iyo gahunda rero hari ndibaza ko nawe aho aherereye bizamugiraho.
Ariko se mu magambo make nyine ni nyuma ya Tour du Rwanda ati nta yandi makuru nigeze numva y'abasore b'u Rwanda, nyamara bagiye mu Misiri barasiganwa. Noneho iryo siganwa ryagenze gute? Twarivuzeho gato hano ku Ijwi rya Amerika mu makuru gusa, ntabwo twabivuze nko mu biganiro birambuye nk'iki ngiki, ariko twagiye dutangaho amakuru tuvugana na perezida w'ishyirahamwe Bayingana, tuvugana n'umutoza ari mu Misiri ari kumwe n'abo basore. Iryo siganwa ryagenze gute mu magambo make? Noneho ubu ngubu mumaze kubona ipica yose, besi foto yose yuko byagenze, ubu mwasobanura ko mwakuyemo yahe masomo?
Iryo siganwa kuba barashoboye kurikurikira bamenye ko ngira ngo umunsi wa mbere abanyarwanda nibo batsinze, iminsi yakurikiye abarabu nibo bakomeje gutsinda, ariko kubera yuko abanyarwanda bataramenyera gukinira ahantu hari imiyaga myinshi, hariya mu Misiri ni ahantu ubungubu hari imiyaga ihuha cyane ku buryo abanyarwanda batarabimenyera, ariko ubwo nabyo tuzakora uko dushoboye kugira ngo babimenyere, ku buryo yaje kurangira Valens Fariseri y'abandi banyarwanda ari ku mwanya wa 22 ku bakinnyi bose 24 bari batangiye iryo siganwa. Ikibazo bakunze kugira rero ni ikibazo cy'umuyaga, ariko ubundi ku isiganwa ry'umunsi wa mbere igihe atari umuyaga bari bagerageje kwitwara neza ku buryo Valens ariwe waritsinze. Nkaba nibaza ko tuzakomeza kugira ngo muri utwo duce twa Afurika nanone batamenyereye ibintu by'imiyaga tubatoze ku buryo bamenya gusiganwa ahantu hari ibintu navuga batamenyereye. So icyo navuga nuko dufite n'andi masiganwa mu bihe biri imbere, sinzi niba nayavuga ubu ngubu, ariko amasiganwa yo arahari rwose, ari mu rwego rwo hejuru nk'urwego rwa Tour du Rwanda.
Tutaragera kuri ayo masiganwa mpuzamahanga nayo turagaruka kuko watangiye no kubikomozaho, ahubwo ayo masiganwa ya buri kwezi mu Rwanda muzayatangira ryari? Byaratangiye cyangwa ni ibintu biri muri gahunda ya vuba?
Ubundi bisanzwe bibaho n'ubundi n'umwaka ushize twarabikoze, ngira ngo n'umwaka wabanjirije ndumva twarabitangiye muri 2013 tugerageza gukora amasiganwa menshi rero mu gihugu hano, niyo atuma nyine tumenya abo bakinnyi dutwara mu ikipe y'igihugu, tumenya ngo aha hari umukinnyi ukomeye ufite imbaraga. Byaratangiye rero, ariko uyu mwaka turabitangira mu kwezi kwa kabiri kubera yuko abafatanyabikorwa bacu aribwo bazaba biteguye neza kugira ngo tubitangire, ariko ni gahunda ihoraho, ni gahunda isanzwe n'ubundi dusanzwe dukora buri mwaka.
Iri ni Ijwi rya Amerika, turimo kuvuga ku mukino w'amagare mu Rwanda, turi kumwe na perezida w'ishyirahamwe ry'amagare Bayingana Aimable, hanyuma nanone turi kumwe n'abasore babiri Sibomana Dieudonné uri i Kigali na Munyabarame Ezekiel uri i Karongi. Ezekiel we, hari akandi kabazo ufite?
Mbo, mwaba mwaye wenda Dieudonné ijambo, ndaza kubaza ukurikiye.
Ye, Dieudonné we, ngaho nawe ongera ubaze.
Nagirambaza umuyobozi kuko itariki 29 z'ukwa karindwi 2014 rwitwaye neza muri Afurika y'Epfo, rukaba rwarazamutse ku myanya, rukava ku mwanya wa 8 rukajya ku mwanya wa 4 wa gatandatu. Nyuma yaho haba harakozwe iki?
Icyo navuga sinzi, sinibuka neza urwo rutonde rw'iki, ariko urutonde rurahindagurika bitewe n'amarushanwa abantu bakora, ariko nakubwira ko muri Afurika ubu ngubu u Rwanda ari ku mwanya wa gatanu. Nyuma yo gutsinda Tour du Rwanda, u Rwanda rw'igihe imbere rwari ku mwanya ngira ngo wa 8, rurazamuka rujya ku mwanya wa 5. Ubu ngubu twebwe gahunda dufite ni uko muri uyu mwaka, umwaka ugomba kurangira u Rwanda ari ku mwanya wa 4, igihugu kiri imbere yacu n'igihugu cya Afurika y'Epfo. Turimo turakora uko dushoboye kugira ngo uyu mwaka uzarangire Afurika y'Epfo twayikuyemo, twafashe umwanya wa 4, bitume tubona n'abakinnyi bajya kwitabira imikino ya Olympic izabera mu gihugu cya Brazil mu mwaka utaha wa 2016.
Ariko se bayingana umukino w'amagare, umuntu uwitabira akaba umukinnyi w'amagare, mbese ushobora kumutunga?
Yego cyane, ushobora kumutunga. Navugaga mukanya nka Adrien Niyonshuti dutangaho urugero ko niwe munyarwanda wa mbere umukinnyi wabigize umwuga. Ubungubu akaba ari muri Kubeka, afite umushahara mwiza, afite n'izindi avantage abona, afite ubungubu hano Kigali yaguze inzu, afite imodoka nziza agenderamo, ngira ngo abantu benshi ntabari abantu benshi bafite ubuzima bwiza nk'ubwa Adrien Niyonshuti. Ariko noneho ku rwego rwa hano mu Rwanda, navuga ko twebwe ntabwo turagira mu rwego rwo hejuru cyane nk'ibihugu bimwe na bimwe cyane cyane byateye imbere, ariko turimo turiga natwe uko dufatanyije na za district zitandukanye ko umukinnyi w'umukino w'amagare muri club zitandukanye nawe yagira imibereho isumbye yafite ubungubu, cyane cyane ko gukina umukino w'amagare bisaba ibintu byinshi kubera imbaraga umuntu aba yashyizemo. Ariko ugiranyije nuko abakinnyi dufite muri societe babamo nabo usanga bafite ukuntu babayeho neza kurusha benshi mu Banyarwanda baturanye aho baba mu turere babamo, cyane cyane bitewe nuko iyo bakinnye usanga babona n'ibihembo byiza, ugasanga nabyo bigira icyo babamarira.
Mu magambo make rero, ubwo mwashishikariza abasore kujya muri siporo y'amagare kuko bashobora kubaho?
Cyane rwose ngira ngo navuga ko abazi Ruhumuriza cyangwa abazi Natana bamwe mu bakinnyi babanje bazi ko uko babayeho nk'abantu baba aho ngaho muri utwo turere ntabwo nibaza ko bimeze nk'uko abantu bose basanzwe babayeho mu buzima bwa buri munsi.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Turi mu kiganiro kirebana n'umukino w'amagare. Turi kumwe rero na Perezida w'Ishyirahamwe ry'Amagare mu Rwanda, Bayingana Aimable. Ariko se Bayingana, hari akandi kabazo mfite kuko wigeze kutubwira yuko federasiyo y'umukino w'amagare yatangiye muri za 70. Ni iki cyabuze iyo myaka yose irenga 40 kugira ngo umukino w'amagare utere imbere mu Rwanda?
Ngira ngo icyabuze ni uko hashobora kuba hatari ubushake bwo kugira ngo bawufungurire amahanga, kugira ngo abantu umukino bawushyire ku rwego mpuzamahanga. Sinzi rero niba hari ubushobozi bwabuze cyangwa iki, cyangwa batigeze bagira ubushake, ariko icyo navuga cyo ni uko bitangiye vuba, bitangiye mu myaka itari myinshi ishize. Icyabuze rero mbere ntago nkizi, ariko icyo nzi cyo ntabwo ari abakinnyi babuze, kubera yuko Abanyarwanda bafite ubushobozi, bafite impano, bafite imisozi ibaha imbaraga ziruta iz'abandi benshi mu Banyafurika.
Munyabarame we, hari akandi kabazo ufite?
Kibazo nari mfite nk'urubyiruko rurimo rurumva n'iki kiganiro, ese ibintu nibura bigera nko kuri 3 cyangwa 4 byatuma byashishikariza cyangwa se byareshya urubyiruko kuba rwabasha kwihutira cyangwa se rwabasha kujya cyakumva ibijyanye n'isiganwa mu by'amagare rukabasha kubyitabira, ese byaba ari nk'ibiki umuyobozi yadufashaho kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwagira icyo ruba rwabihaho agaciro cyangwa se rwabonamo inyungu mu bijyanye n'iri siganwa?
Icya mbere navuga ni uko mu Rwanda dufite navuga imihanda myiza, ikindi tukagira imisozi. Ibyo ngibyo ni navuga ko ari avantage ikomeye cyane itaboneka ahandi. Usanga ari ahantu harambitse, hatambitse, ku buryo iyo abantu baturuka mu misozi bakajya gusigana n'abantu baturuka ahantu hatambitse, aho imisozi barabasiga byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwo gutsinda rwose turacyafite amahirwe menshi nk'Abanyarwanda yuko dushobora gutsinda abantu benshi cyane cyane Abanyafurika. Ikindi nuko nyine nkuko tumaze kubivuga, iyo dushyizeho amarushanwa dushyiraho n'amafaranga, ntabwo ari ibintu dukora gutyo abantu bagakina bakayatsindira akagira icyo bamarira mu buzima bwabo. Hanyuma rero iyo ushoboye kwigaragaza ukajya mu mikino mpuzamahanga, nanone hari icyo uvana mu kuko ari amarushanwa yose twahoze tuvuga ariyo mu misi n'ahandi, niba Valencia yatsinze ya tape ya mbere, hari amafaranga yakiniye yabonye kubera ko yatsinze mu Misiri nuko kubera ko yatsinze n'andi marushanwa yose mpuzamahanga na za Tour du Rwanda iyo batsinze babona amafaranga. Icyo nacyo abantu bagomba kugitekerezaho bakumva yuko mu mibereho yabo gukina uyu mukino hari ikintu gishobora guhinduka.
Ariko rero bisaba ubwitange n'imbaraga mbese n'ubushake n'umuhati kuri buri muntu.
Byanze bikunze nyirango mu buzima bwose tubamo utitanze udashyizemo ubushake nta kintu na kimwe gishobora kuza utagikoreye utashyizeho imbaraga nyinshi. Birasaba yuko umuntu ashyiraho umutima agashyiraho imbaraga nyinshi kugira ngo agere kuri urwo rwego.
Ikindi kibazo nabazaga ko abakinnyi bacu bigaragara ko mu gihugu cy'u Rwanda babasha gutsinda bitewe na klima ihari uburyo bayumva, ese federasiyo yabitegura icyo kugira ngo babashe mu gihe bagiye mu bihugu byo hanze bifite imiyaga cyangwa se hatari klima nziza kugira ngo babashe gutsinda badatsinze mu gihugu gusa?
Ntabwo batsindira mu Rwanda gusa, kuko hari henshi twagiye tujya. Niba uyu munsi u Rwanda rufite umwanya wa gatanu muri Afurika cyangwa se abakinnyi b'u Rwanda bari mu myanya ya mbere icumi muri Afurika, nuko atari Tour du Rwanda gusa bavanyeho ayo manota yatumye bagira iyo myanya. Nukurikira neza uzasanga twagiye dutsinda no mu mashuri akomeye cyane ari mu rwego rusumbye na Tour du Rwanda nka Tropical Amissa Bongo umwaka ushize. Umunyarwanda witwa Bonaventure yatsinze etape, navuga nicyo bita icyiciro nyirango mu Kinyarwanda. Hari n'ahandi henshi bagiye batsinda. Uyu mwaka nanone bwari ubwa mbere umwaka ushize abanyarwanda bitabira championnat, icyo bita championnat du monde, imikino ya mbere, imikino y'isi ihuza ibihugu byose by'isi, yabereye muri Espagne. Nuko nanone bari barabonye itike, ariko iyo tike ntabwo bayiboneye muri Tour du Rwanda umwaka ushize, kuko nta nubwo bayitsinze. Hari andi marushanwa menshi bagiye bakina bituma bitwara neza babona ayo manota. Nkuko nawe mvuga nti Tour du Rwanda iyo uyijemo ubona amanota. Ntabwo rero ari ibintu bya Tour du Rwanda gusa, nubwo dufite gahunda yo gutsina n'izindi tour, ariko hari igiciro byinshi bagiye batsinda byatumye babona ayo manota. Nkaba nibaza ko bizanakomeza, ariko ubu ngubu navuga yuko tumaze kumenyekana nk'igihugu kimaze gutera imbere mu mukino w'amagare.
Bwana Bayingana Aimable, umuyobora federation y'amagare mu Rwanda, mwigeze gukomoza kuri gahunda mwimirije imbere y'amasiganwa n'ibindi bikorwa, mbese noneho muvuze muri macya cyane gahunda uko iteye, mutavuzeho yari sigaye mutavuzeho n'ibihe bikorwa biteganijwe?
Murakoze. Gahunda dufite mu minsi iri imbere, navuga ko dufite mu minsi yavuba kujya mu marushanwa yo muri Afurika azahuza ibihugu bya Afurika, championnat ya Afurika izabera mu gihugu cya Afurika y'Epfo kuva ku itariki 9 kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, hanyuma agahita hakurikiraho kuva ku itariki 16 kugeza kuri 22 z'ukwa kabiri isiganwa ryitwa Tropical Amissa Bongo ryo muri Gabon. Ni isiganwa navuga ko ariryo rya mbere urebye ko ryitabirwa n'amakipe akomeye y'ababigize umwuga. Hanyuma hazakurikiraho andi marushanwa mu kwa gatatu, icyo bita Tour d'Algérie na Tour du Cameroun, aho hose tuzahohereza abakinnyi. Hanyuma rero nyine nkomeje kuri kalendari y'umwaka, hari n'andi marushanwa tuzagenda tujyamo iyo bita Grand Prix d'Abidjan yo muri Cameroun mu kwezi kwa cumi. Hari Tour de Côte d'Ivoire nayo izaba mu kwezi kwa cyenda. So ayo niyo marushanwa navuga mu rwego rwa Afurika, ariko ayangaya yo mu minsi ya vuba icyo dushaka cyane cyane ni ukuyakuramo itike yo kujya mu mikino ya Olympique. Ntabwo byoroshye, ariko icyo nzi cyo nuko bishoboka, kuko kuba turi ku mwanya wa gatanu biradusaba yuko tujya mu myanya ine ya mbere kugira ngo tubone iyo tike. Ubu nicyo tugomba guharanira mbere na mbere y'umwaka.
Iyo mikino Olympique izaba ryari?
Izaba mu mwaka utaha mu gihugu cya Brazil, ahitwa Rio de Janeiro.
Nshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, nagira ngo rwose mumfashe dushimire byimazeyo Bayingana Aimable, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amagare mu Rwanda. Bayingana, murakoze cyane.
Murakoze cyane namwe Thomas.
Sibomana Dieudonné, urakoze.
Murakoze cyane. Bayingana ndamushimiye nk'umutumirwa wadusobanuriye, nawe Kamini ndagushimiye.
Nuko rwagukomere rwose. Munyabarameze kera, urakoze rwose.
Ngo namwe murakoze nk'umunyamakuru kuri Radio Ijwi rya Amerika, kandi na Bayingana Aimable nawe twamushimiye, ndetse na Thomas. Ibihe byiza
mwese ibihe byiza rero.